sɛ ɔwoyɛ no ɛyɛ ntaafo nti na akɔba sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no operation because na ne ɔtɔ so mmienu no ne homeɛ ɛɛte infact yɛyɛ operation yɛ hu sɛ ahoma no krampɔ de akyekyere ne kɔn bɛyɛ sɛ 2 times nti ɛne ma no kɔyɛ operation but ɛno akyi no yɛhu sɛ na ne blood pressure ne ade ɛrekɔ fam ma yɛtu ho anammɔ ntɛntɛm paa yɛ neɛ ɛbɛyɛ nyinaa ma ɛtumi ba soro fine but akyiri no yɛsan hu sɛ silaa no ɛrekɔ fam nti ɛho kɔhia sɛ yɛde ne bɛkɔ theatre ne akɔ monita no kakra nti yɛgu so monita no no ɛho kɔhia sɛ ɛwɔ sɛ yɛsan ɛyɛ no operation bi na ɛhwɛ because na awodeɛ no ɛntumi ɛnkontract te sɛ sɛneɛ ɛwɔ sɛ ɛcontract nti na mogya nso ɛretu no nti ɛma yɛsoma a ɛyɛ midwife no mpo baako sɛ ɔne ne kunu nkɔkasa sɛ sei na asi but of course at that time na doctors mmienu a yɛwɔ ne nkyɛn nyinaa no yɛntumi ngya ne nkyɛn ne obi nkɔkasa sɛ sei nti ɛma midwife ɛnyi na awodeɛ no ɛmfi ɛhɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ a mogya no ɛba ne ade no nyinaa bɛgyae na ne kunu sɛ o ɔte aseɛ na biribia a yɛbɛyɛ a ɛbɛma ne yere no asurvive biara no yɛnyɛ nti immediately no yɛyɛe ɛma biribia kɔɔ fine ɛma ne kunu no akyire krampo ɔba theatre hɔ ne ne bɛkasaeɛ at the time a ne yɛgu so monita no sɛ bia ɔbɛyɛ stable ne yɛde no aba but ne ɛkɔ baɛ ne sɛ ɛwoma na wasan ade pe na wasan aba soro ɛwoma na wade pe na wogya yɛma no nsuo ne sɛ ntotal no yɛma no mogya bɛyɛ sɛ kɔtoa nso a ne yɛfo sɛ ɛwɔ sɛ biribiaa ni a ɔtumi ba back to normal but for that particular person na akɔyɛ sɛ ɔkwaa na wasiaba ɔkwaa na wasiaba nti yɛgu so monita no yɛn staff no mmienu koraa kɔtwe mogya because mogya a na ɛne ne deɛ mahye no na yɛde ne nyinaa ma no ama asa nti na ɛwɔ sɛ yɛn staff no kɔtwe mogya ne ade ba nti mokɔtwe mogya ma yɛ sela a yɛde ma no na ne kun so ɛorganise sɛ amanfoɔ bɛba no ma bɛtwe bi aboa ne yɛde ama no nti bɛyɛ sɛ around 3 no na